From the world famous DJ Buntuki. You're listening to the Street Vibe Mix.
DJ Buntuki.
Siaka ni kutoka siaka. Siaka ni kutoka siaka. Kila mtu siaka. 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 Upicho magode uone ndege.
Siaka.
Ukiona madingo kwa machoche.
Siaka.
Fala linipiga kibare akatoka.
Siaka.
Foka kiona kanjo.
Siaka.
Alikula pesa CDF akenda.
Siaka.
Tunangoja election tumtoe.
Siaka.
Siaka ni kumtoa siaka. Siaka.
Wanga mtu gambo bari ya fuka waka waka. Usapata jita ya gara fuka mpaka. Elections is a joke, katemba mchaka. Senato chema nyimu kupaka lumuri waka. Chofora wa siro ndavyanta mambira ye waka. Fugura makancha, fugura my stomach. Steam ya mataka nengi pare ya titaka. Precious getting wasa, kila mtu siaka.
Siaka. Siaka ni kutoka siaka. Siaka. Ni kutoka siaka. Kila mtu siaka. Siaka. Siaka.
Sana vile kwenye mejichora. Supa sona figa chupe Coca-Cola. Na stopu touch. Kuna vile na ningora. Mani kute gugi juro yangu shaipona. Mbaki ziko down. Go down. Ziko round. Kameri go round. Go down. Tana round. Basi baby girl ziko down. Bake shiki down. Zifanya baki ziko down. Go down. Go down. Go down. Nedi shiki down. Nataka fesia papa. Nye kamo napiga makofi. Tana run down. Kono kwa magoti. Ben, wine, drop it. Clap, pass this gear. Kazi separate, najwa stako parent. Mami na yaki unetafanya kulipirent. Kazi separate, najwa stako parent. Mami na yaki unetafanya kulipirent. Kani papili zina wobble. Nabambika kisi juggle. Vitu papili zina wobble. Nabambika kisi juggle. Nabambika sana vile kwenye mejichora. Kasu na figa chupe Coca-Cola. Na stopu touch. Kuna vile na ningora. Mani kute gugi juro yangu shaipona. Go down, ziko round. Kameri go round, go down, tana round. Basi baby girl, ziko down. Bake shiki down, zifanya basi ziko down. Go down. Go down. Shiki down, utali your body majestic. Ukiinama mambo inakuwa hectic. Shakupea tick, cause you looking so sexy. You physically fit, girl, bend down, set fit. Dona juliza ulishuka kama mana moliza liwaga hivo. Yozigo na rosa kwa na maringo. Mali unapita kila mtona vunja shingo. Sato ni kutembea joke ama kufanya singo. Hai dada. Unani bamba. John napenda iyo face. Mependa iyo waist. Lakini turn out a 10 kwa sianda. Nabambika sana vile kwenye mejichora. Supa suna figa chupe Coca-Cola. Na stopu touch. Kuna vile na ningora. Mani kute gugi juro yangu shaipona. Nipotizi go down. Kameri go down.
Dani. gani gani
nyota tupepanga
nyota nani ndani nani nani nyota nani ndani nani nani
nyota tupepanga
wakiuliza ni nani upeka nao
ni bibi ujana kidogo ongeza don
wakiuliza ni nani upeka nao
Ujanda kidogo, ongeza joy
Doa shot ni kufunze 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 Doa shot ni kufunze
Before tuanze ni brufen Times two, before bedroom ukunjwe Mamgu, before mimbo ko serious na Humtu, ama mimbo ilikuja nja ya susu Shobo rise, shobo shuka, shobo dake udu Tosa ito teke pesa mafke mgu Fore, 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 fore dance Fore, fore dance, forex dance Alijam mali niko aki ho na nikimfunza njia iko anago Cho, ndio mali unaenda ngware after show Cho, nikuonyeshe manukato na mado Manukato na mapo
Wakiuliza Ni nani upeka nao
Ni bibi, ujanja kidogo Ongeza don
Aha, wakiuliza Ni nani upeka nao
Ni bibi, ujanja kidogo Ongeza don
Doa shot ni kufunze 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 Doa shot ni kufunze
Macho sizina nga Stingoni ngori ngori kwanza aki inama Hebu kwanza si mama dondo sa venye nafasi Unajua mina penda zile vitu bwagala 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 zile vitu bwagala 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 Unajua mina penda zile vitu bwagala
Kasa itik tik yende anti clockwise Ikate round ya pili pozi kate yende clockwise Tik tik yende anti clockwise Ikate round ya pili pozi kate yende clockwise Na yo dende ineza twanyoka kwa jungle jungle Shida marambili inaleta double Trouble na skani kaneza kushika ni kufanye mambo Zaki WWE zaki royal rumble
Bwagala 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 zile vitu bwagala 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 sinajua mina penda zile vitu bwagala
Bwagala kweni biggie biggie anani heavy heavy Lazima na ikut Misli ya isleki na izia didi juu ya bunda Anama jeki jeki Mikusi, mikusi suka sijai fili fili Kuna tuwa vai shot Anaikok Na shindo kujistop Juki chaba na inanok Mjedele ndo inatok Inanyeka on tos Denda halal siya ram ya panapok
Bwagala 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 Zile vitu bwagala 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 Sinajua mina penda zile vitu bwagala
Nikubwadi nafanya dera keina taite Nikubwadi demia kona kalikuwa fasti Nikubwadi jebo kwa jebo gala sante Mefuraje ndunyaje kameja kwa parking Hey miss fati fati dia mada Angalia katikati sipote nikikumoda Nikikuchota please kuja na odi Utakula konza hii ama nikupe kwa mkoba
Sura ni finasa macho sizina nga Stingoni ngori ngori kwanza aki inama Ebu kwanza si mama dondosa venye nafasi Unajua mina penda zile vitu bwagala 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 zile vitu bwagala 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 zimejua mina penda zile vitu bwagala
You are listening to the Street Vibes Mix.
One time for the last time, not the last time. One dance to the night, cause it's okay to mdala. Kalamba down. Jezini yangu shati. One time for the last time, not the last chance. One dance to the night, cause it's okay to mdala. Kalamba down.
Yo,
jezini yangu shati.
Yo. Zetu zetu me, I do it. See what I do it. Baby, please bend on your knees, tend to my needs. Neo in the matrix, in a glitch. Wazazi wa meti, juwa razi nikibi. Ha, wano lishinda, but mina celebrate. Nelivunjwa mkono ya kumasturbate, sign a celebrate. Kijana east, na tombo the west, I go late. You see lose hope, uneza ni
day. Time for the last time, nataka last chance. One dance, two don't need, please talk to mdagla. Kalamba down. Jezi miyangu shati Wallahi sahi for the last time Nataka last chance One dance tundona nip Zitoke tumdagla Kalamba down
mapenzi miyangu shati.
Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na ni
zitoke tu mtala.
Kama badao
mapenzi miyangu shati.
Story bore bore sijikuti. Kizi toka na demangu mlunje everything isikuti. Pui pui nyo mnuse bimi sijishuti. Adui dui mini nani sivi piga puti. Wanauliza who's that? Street mini striker, broaches a fullback. Demi yako ni kibali toa ball kubwa. Mafansi kishika wanatutusi umbwa. Wesi bro we ni nephew. Usifanye ni jam ni kupe curfew. Wanashinda wakiteta ni nini huki jana fupi anafanyaga na usichana warefu.
Time for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na ni tuzitoke tu mdagla. Kalamba down tezi miyangu shati. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na ni tuzitoke tu mdagla. Kalamba down tezi miyangu shati. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na ni tuzitoke tu mdagla. Kalamba down tezi miyangu shati.
Mama napiga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna poko na uliza mbona misi muombi. Na nko mafuta na una two mobiles. DJ usi scratch awoni una two mix. Sister ako flakta na una cheze chini. Big Batty girl anadunda na mini. Real wagani watu wenge waniamini. Scene after scene, sema vipindi. Kuna jeshi ya bombe na si ati wa indi. Ringis na ngwero pia leo wakonditni. Seti yongwelo hapo mbele ya mabini.
Time for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na ni tuzitoke tu mdagla. Kalamba down jezi miyangu shati. Wallahi sahi for the last time, nataka last dance. One dance tu ndo na ni tuzitoke tu mdagla. Kalamba down jezi miyangu shati.
Mon coeur bat toute la nuit. Tu m'as forcelé. Ton amour est comme ça. Mon amour est sans délai. Nana yo atandele. Bolingo na yo mbele. Et tu nana ma belle. Tu m'as forcelé. When you're next to me, I know you're hot like a psycho. This way you do the big milago. In case you really want to free your mind, no. Now only me, he give you all the hypo. Talk to me nicely, watch a casoro. Only you be the perfect designer. Got me addicted, oh what I feel it.
There's no option ya mimi kurudi chini. Let me take you to the beginning. Kupe movie flani ya kutisha upate discipline. Mungu akipanga kuwili na wini atafanya nini. Rusha jini tia pini kesho na mkarelini. Oya asta rafista. Mjini sijaja kupiga picha. Napiga mahaso na change maisha. Tuko bongo kama ngambo tunabisha. Mefunga mitambo tunawakilisha. Tunafanya mambo wezi fananisha. Loshika mabango story yao kwisha. Are you ready for the Rambo, mister? Hasta la vista.
Take you to the beginning. Before tufanya si wengi waliamini. And for the record tunaipeleka to Guinness. I never settle for less. See ambition ain't a limit. Let me take you to the beginning. We used to do it for love. Before ni fikem genie. Don't you let the action libidi ni kwa makini. Now I'm sick to the bone. Johnny Pelikini clinic. The lifestyle buda sikipindi. I'm proud of myself na siringi. See what they do nataka ishilingi. But hizo advice ni mingi. But then I might proceed. Usini pe title, haina title deed. Now na iPhone, squeeze me kwa vital need. Niko ndanya gari na songa na I show speed. Yani speedometer mechomeka cluster kabisa. Rupees kunikibiza wako after my picha. Master Akisha, jufans wanaitisha. Na watambui iyo form ya hasta la vista.
Jifunza trust ni kitu fragile bro. Kilegia kidogo, wana kusika slow. Washa hash, lakini mwenye komando. Kujikwa, that's it, the way to grow. Loyalty ni rare, ndo mana na chuja clue. Tunaishki machale, machale, true. Nilibeba pain, nikageuza kuwa few. From the stars to the stars, yeah, I'm breaking the rules. Kiweka imani hata when the light went dim. Singing my song when the world went grim. Kate fiuno, akate mguu, akate simu. Swezi ruhusu, mtu yoyote anikate stim.
Walisema tutaachana. Wako wapi waone vile tunapendana? Wako wapi wale walisema tutaachana? Wako wapi waone vile tunapendana? Mapenzi mia kwa mia sikupati finje. Kamoyo kako baby nikalinde. Na maheta wafungiwe nje. Yani inde, inde. Pendo wangu kwako ni wadhati. Sitokubali waje katikati yetu. Vile umeumbika, mtoto ni malaika. Wacha nikupe sifa, kwako nimeshafika wewe. Wewe malaika, umeumbika. We mtoto ni mali safi. Wewe malaika, umeumbika. We mtoto ni mali safi. Simama wakuone. Nimepata mpenzi, nimepata mpenzi.
Mali safi. Simama wakuone.
macho na penda kisi na penda kipiga mako fizi mini jini mbaka tunipite nako tena wema pewa tena kiwithin na shindoka ficha macho na penda kisi na penda kipiga mako fizi mini jini mbaka tunipite nako ilike zendre mbeshe nyoneshe wete tenje ze shen pepe ten peleke teke teka nika ten nika peng nika kipe deshen cheke shen tembeze tupike seke ten ilike zendre mbeshe nyoneshe wete tenje ze shen pepe ten peleke teke teka nika ten nika peng nika kipe deshen cheke shen tembeze tuchake seke ten. I'm the type of guy you wanna give all your bubble gum, the type of guy you wanna take to your mama house, the type of guy who's gonna chew all your bubble gum, the type of guy who make you come una kupa fahamu kipizi bikini bimisi bishigi mbidini zuma bikini zishiki sita kita kufikiri sishiriki na jishiriki shanezi biki biki big body girl na majeki jigli kana 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 shishi kana nika nika shada kana kana dim kama kawaida kawada kana tandaza na saka na panda kitanda tanda tandika nika nimendikiwa tenda tenda wema pewa tenda kyo within na shindoga ficha macho na penda kisi na penda kipigia mako fisi mini jini mbaka tunipite nako tenda wema pewa tenda kyo within na shindoga ficha macho na penda kisi na penda kipigia mako fisi mini jini mbaka tunipite nako ileke zendre mbeshe nyoneshe wete tenje ze shen pepe ten peleke teke teka nika ten nika peng nika kipe deshen cheke shen tembeze tupike seke ten ileke zendre mbeshe nyoneshe wete tenje ze shen pepe ten peleke teke teka nika ten nika peng nika kipe deshen cheke shen tembeze tupike seke ten nasi mimi niko mimi niko kadi mimi niko mimi niko mimi niko kadi niko dikaz wale mimi niko dikaz liza vera sidika nkimwita kata itina ganda venya meva inapenda venya meva venya nakana bado venya nanga tenda inafanya diwa henga wanashanga niliwa pea siri na bado mumezupa siri niku tenda wema pewa tenda kiwithin na shindoga ficha macho napenda kisi napenda kipigia mako fizi mini jini mbaka tunipite nako tenda wema pewa tenda kiwithin na shindoga ficha macho napenda kisi napenda kipigia mako fizi mini jini mbaka tunipite nako nileke zendre mbeshe nyoneshe wete tenje ze shen pepe ten peleke teke teka nika ten nika peng nika kipe deshen cheke shen tembeze tupike seke ten nileke zendre mbeshe nyoneshe wete tenje ze shen pepe ten peleke teke teka nika ten nika peng nika kipe deshen cheke shen tembeze tupike seke ten
Karibu East kukwetu 925 zetu zetu vitu pyam vitu ndetu Karibu East kukwetu na kupenda kukwetu na kulavu kukwetu Skia, da siku yanza joyu raukiaga East Give thanks leo meme kitu kwa list Kulive long yondo kitu na wish So daily na vwe maswara makuro na ma beast Weka smoke ganja me ganji repeat Piga luku ndia utoke kwa streets Na stay fly na mandege kwa fit Na stay fly na mandege kwa Karibu East kukwetu 925 zetu zetu Vitu pyam vitu ndetu Karibu East kukwetu Na kupenda kukwetu Na kulavu kukwetu
Ati karibu East Miu chill na wanare Nimengara si usare Na hizo kini bay kali Vitu ni clean Kagua mali Na watoto east side Wo chesta sali Anyways mungu mbele uswali Sao kuswali Iyo bunda imesfama Usorureshe ankali Tuendela lays ama chakla tayari Leo nipate sultani kidish biryani Gote ya mafans Po kwa jirani Nende west ama south Sezi sawi nyumani Na walove na wapenda Hadi siku ntaenda Mini legend Eburudia tena Karibu
Karibu East kukwetu 925 zetu zetu Vitu pyam vitu ndetu Karibu East kukwetu Na kupenda kukwetu Na kulavu kukwetu Karibu East kukwetu Na kupenda kukwetu Na kulavu kukwetu
It's DJ Banduki
Hile nacheza Loki Mezo niko na loki na jisafirisha Nasimamisha maploti na nicha lazima Marima nasimamisha mapira na napin machogi Make sure ndai zote nmetindirisha Wezinga mnikipita Nimekiwasha wara sokilisha chini ya majiloki Kinena kuna kitu ikosi Nimejitambua sitaji hizo trophies Mana bat nimezoe ya mikosi
not nice, siju kama ume notice. Najiuzisha kama iko na manoti. Najomo wakadam, sipashake ukanoti. Loki, kidosi, Loki, nga kidosi. Behind bars neza waile na punch. Kinda white na feature white kia mta. Nugu nugu business zimi ya mata. In fact, tukipatana kuna impact tutameka. Kidungi tall kama brad. White precipitate ndani ya lab. Sumu kama kawa, kama dawa kwa marad. Tukiwa safishia rada ni clean, let's investigate. Ma white na maziwa, dirty beef, zao chafu kwa maziwa. Roma na beef zao duna nyamazia. Wananyozia woga, jatenga yo maziwa Loki. Mini dosi na nachoma adi nyongi. Thunda irori full tank ila moti. Nisa wana wana na nikondi. Hepa ukinona no ile nacheza Loki. Wezi mezo niko na Loki. Nazisafirisha nasimamisha maploti. Na nicha lazima marima nasimamisha mapira. Na napin machoki. Make sure andai zote nmetindirisha. Wezi ngam nikipita. Nimekiwasha wara sokilisha chini ya maji Loki. Kine na kuna kitu ikosi. Nimejitambua sitaji hizo trophies. Mana bad nimezoa ya mikosi. Not nice, siju kama ume notice. Najiusisha kama iko na manoti. Najomu wakadam, sipashake ukanoti. Loki, kidosi, Loki, nza kidosi. Full buta zimu junia na chapana kwa sinia. Loki, dereva nimejifanya biria. Daily wanafikiria venya tanifikia. Kimbiza mali kwa milima nikimediza. This, napiga ndojua ukona gil. Super body stina kuma cannabis leaves. Loki, anakuwa gameji queen siki prop. Nasikia kina walk properly. Na arif msom tusafirishe mto. Na shakla zetu ziflow venye na flow kamto. Usilete za usos patikano kipost. Malituko izore bazisifiki uko post. In case uko nje yo ni case. Nishangasha nipandisia babe. Sina za Ferrari na DM imeja hey. True color sezi mezo mepink. Na doki kine na kuna kitu ikosi. Imejitua wabibi wa hizu trophies. Mana bari kuna mikosi. Not nice kika mumi notice. Najiusisha kama kuna manoti. Kijomu waka damu kwa shangu kano. Loki
DJ Banduki.
Forever. Anything you want is forever.
I'm
gonna make it, I'm gonna get it, 10 years ago, see how we win. It's a love we have, I know 2 minutes. It is forever. Anything you want, it's forever.
I
know you want, you know me. Only get better.
That's what she's saying. tick like a timer. Brace for the stick, watch your style, yeah. I bring it, let me tell you, say you go online now. I want you, then you bring it, come me phone line now. Yeah, you're blessed with the good, good time now. When you cock it up high, then you wind low. I saw she slip, I saw she slide down. I make me push it inside, yo. What a girl can ride on. What a girl can ride on. I saw she slip, I saw she slide down. I make me push it inside, yo. What a girl can ride on. What a girl can ride on. She spread it out and she tick and she talk. You want the baby girl, me call you back. She feel jazz and sip on my cup. Yeah, my God, till your body stop. Girl, you wet up the place, make you pass the map. Take your space, no, no girl can't do that. When you touch on, you rock on the top on the drop. Good old, long time you hot and no flop. All right. I saw she slip, I saw she slide on. I make me push it inside, yo. What a girl can ride on. What a girl can ride on. I saw she slip, I saw she slide on. I make me push it inside, yo.
You are listening to the Street Vibe Mix.
You are the cutest, I feel be the boss. Love you from the start, nah, I broke your heart. Wine bubble bath, cause you're pretty and you're smart. Anyway, you roll up, this a vibe start on you.
Open it like a Red Sea, I get popped. Stop it and take it anywhere they care park. You are the general, you never fast talk. Bravo, see what push them, your man, I push a hand cat.
Bounce with it, bounce with the girl. Move with it, move with the girl. Wine on it, girl. Dig, tap, take time, panny girl. Thing you're tighter than a syringe. And when me say you're hot, me no mean hot wings. Sit down in a mill, but I no Santa a Grinch. And bubble when the damn let you receive every inch.
Member say good body get things. You a fear watch it out, you a fear binge. Head tap, let me spin like rings. You full of girl, but me a the lad of the rings.
Bounce with it, bounce with the girl. Move with it, move with the girl. Wine on it, girl. Tick, talk, take time, panny girl.
Nikenja sana niko nezauliza Julius. Stone face up check it to serious. Send my head by the campulias. Flow mysterious, sound hilarious. My small fish now work kwa aquarium. I got buzz, hard buzz, kama titanium. Foot on the gas pedal fast and furious. Nikenja sana niko nezauliza Julius. Stone face up check it to serious. Send my head by the campulias. Flow mysterious, sound hilarious. My small fish now work aquarium. I got buzz, hard buzz, kama titanium. Nichokoze ndo tajwa sijatulia. Utakula Mr. Ruki ya puetulia. Album ina drop lini, my fans wako curious. Sina mula piga simu moja seniors. Money many cups, ha, they call me genius. MR, fly, I did Trinidad. If you do me good, good, yeah, do you run. If you do me wrong, kama kawa, yeah, do you bad. Time to get serious. Yangu imevunja. Hi, tunakunja ngama gunga. Kote pro max, unajua si uvuma. Niko na pen, book, na ruler. Twende right, left, wana nita crowd mover. Nimesunda, stuna sema nimesunda. Baby girl, twende home. Masane kukunja. On the gas pedal, fast and furious. Nikenja sana, niko neza uleza Julius. Stone face, start to check it, tuko serious. Seen my head by the campulias. Flow mysterious, sound hilarious. My small fish now work kwa aquarium. I got buzz, hard buzz, kama titanium. Foot on the gas pedal, fast and furious. Nikenja sana, niko neza uleza Julius. Stone face, start to check it, tuko serious. Seen my head by the campulias. Flow mysterious, sound hilarious. My small fish now work kwa aquarium. I got buzz,
hard bars kama titanium.
Kama ni madoga tunapiga style various. Na flow kama maji tadhani mini Aquarius. Mambo tumeona kwa grands house is carrier. Niko 34 na tembea ni kaniko area. Beef unakula hapa na ku vegetarian. Weni jibo na bonga kama Marian. Kasi bling hapo dongi kama anyone. Kasi bling hapo dongi kama video nyenye mnadu. Tulisha duni nino kona kukopiwa. Sister do ground tumesikika sana. Hadi maju dance wana confirm. Mkwana utaduz bongi sana siko tipsy. Mini gym cheza na cheza ni risky. Sezi please don't flow badilishi. Tutai kill cheza chini cheza nichi. Kwa rap to begin.
Sikia siko upaya damn sight. Iko chini Denzel keti chini. Na usikize kwa makini. Ukipata e tena utambia mam nini. Backbencher na mkata kakwencha. Nisuku tunachemsha mapiti tunageuza. Na mistari zako bado zeza geuzwa. Ni serious, pikia Joffrey Musiria. Na pack partner nike vast kwa mkia. Niko na ideas in beef bandia. Niki drop, wanasikia kulia. Ata zina mambo sezi kumazia karia. Wana kuitaji, watia jua na kusikia. Siwe ni bad, acha tuongeze gear. Creative kwa mic, mzoefu kwa mic. Insight zina pandas numbers, don't lie.
DJ Bunduki.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconds is all I need to run to you, baby, when you call me, call me. Richer than the Mona Lisa, honey, like a legendary movie. Mkwa, mkwa, gala, jamu movie. It's that jingo, baby, did I mention? Oh, baby, 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 you're guilty.
She got the $1 million vibe, a Gemini, a Lodi Reza. African girl, a wine, mami, no kato, kyu, no kamareza. So while you're sitting on your blessing, take it to the floor. Don't be afraid to let it go. Gonna die when the night, I keep alive. Don't talk at night.
Kiroga na kuwa kuwa titnachojua. Anaitubariki mwenyezi. Mwenyezi yananipa mapenzi jema. Yana raha yake jema. Utamaliza tenzi jema. Mindo mtenga wape Anipata mtamu Asali kwa kena tolewa Losari moyo ni nishi hum. Mina ye pamba Baby nunca te dojare. Let me be your side. Be my side oh. Mimi na wewe paka milele. Let me be your side. Be my side oh. Hey yeah. Oh,
sisomi kwa vitabu, eti kukariri maleso. Wangu wamefata ustarabu na mekidi vigezo. Heshimi mkimba tarabu, mamwita wipa mchezo. Kwa raha zetu atunata, yudi mindo chetezo. Yumana, nani una nani neva. Yumana, ananipata mtamu asali. Kwa kena tolewa, losari. Moyone nishiam, mina yekpamba. Baby, nunca te dojaré. Let me be your side, be my side. Mimi na wewe paka milele. Let me be your side, be my side.
You're listening to the Street Vibe Mix.
Everything you do, does it damn good.
Alhamdulillah, praise be to God, no matter your condition. Forget all your loss, something must go before something come. It is work, no be luck.
Sin is believing, you have to trust yourself. Can't wait for the sun. Never feel remorse.
You are with me, and if I lose, it be there to guide me. God, now my protection, love is a connection. I am meant to be here. Alhamdulillah, praise be to God, no matter your condition. Forget all your loss, something must go before something come. It is work, no be luck.
Trust yourself and wait for the sun.
Never feel remorse.
Makes sense.
Mpenzi muziki wewe kubwa wacha ukeshe. Kuwa ya mapenzi joni kuogeshe. Wezi kuficha isia jionyeshe. Kupate shit tag na mention
Minazaga vihoma homa wewe ukiwaga mbali nami kwa mwarubaini ya viwezi pona wala nikiwaga makwinini mimi kukasirika ni suna wewe kunibembeleza ni farabi uchafute minje kuzichuna mana sijamwaga mikufanya kazi basi ni chumbe bini kuchumu wasa tupenda ziwa jaesu ni chumbe bini kuchumu kula ushibe kazi ya kungumu ni chumbe bini kuchumu wasa tupenda ziwa jaesu ni chumbe bini kuchumu kula ushibe kazi ya kungumu
oh. Kwa nafasi kama umesoma file
oh,
I love to make you happy I bend on every smile
oh,
hey, umechukua nafasi kama umesoma file
oh,
I love to make you happy I bend on every smile
oh,
kipato pendo wa thamani ya mtoto kwa mama ni upendo wa milele hawezi kuhama hata njia ya matope hawezi kwama drama drama bana watu wengi lawama you're my queen I'm here to save you deep in my heart go I'll save you I make you proud baby I deserve you every little thing that I do is for you I'm gonna do what I gotta do stay true to myself stay true to you boo when you call my name I'm coming through nitapanda na kushuka nitapaa if I have to kila subuhi inang'aa because of you dunia nzuri tabasamu na wingu la blue kishika mkono wako tu I know it's true hizi kawaida is something brand new
basi ni chumbe bini kuchungu wasa tupenda ziwaja Yesu ni chumbe bini kuchungu ushibe kazi
ya DJ Bunduki
suddenly my love is not a day enough tell me what you not do although shall you get another someone cover you like cotton but something's going off I could do anything for love I'm stuck on you I be like summer
you know nobody perfecto nobody by who drive benzo it's how you got me high like Colorado and me like Colo pull up on my Mazzetto never play you Nintendo it's how you got me high like Colorado and me like Colo
pass me your love slip slip pass me your love
so many things I want to do but you show me say my love is not enough
Do everything the people want though Yesterday and I'm in my function You only move a gong gong But it feel like saying yes, cons, cons Suddenly my love in a good day enough Tell me what thing I do or don't I know from when I knock your door Oh, door All my family they see I'm still something going on
I could do anything for love I'm stuck on you, I be like somebody
You know nobody perfect though
Cannot blur my view Do what's up as I fight me Kung Fu Still I'm reserving table for two All of me I'm drowning Only if you save me
How do I
do
Anything
for love I'm stuck on you I be like somebody
You know nobody perfect
DJ Bunduki.
I never had a type in my life, then if I've done it, Bamba.
Pull it up again.
Abba!
This is Hendrix Sam.
Repete,
yeah.
Oh. Legendary time, catch a wine up a stand on the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, mini vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulaki sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao ya tu wataweza. Mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao ya tu wataweza. Watati
finale,
watakupenda
finale.
Erefari
finale,
niza kipenga
finale.
Oh, watati
finale,
watakupenda
finale.
Refari
Kizeo, I am a pezi mini professor. Ajue yo, hakuna na mambo ya juu, juu, juu. Oh my Lord, ajua Mungu atatulinda naomba. Oh baby, leo silali, isho bote tunaitagizia dorime. Bili ya hali, hakikisha ya bila sipewe mwingine. Leo silali, isho brote tunatakizi ya dorime. Natamali ubavu chuma upande mwanaume wa shine. Wakati
finale,
oh, watatupenda
finale.
Refari
finale,
uliza kipenga
finale.
Wakati
finale,
oh, watatupenda
finale.
Refari
finale,
uliza kipenga.
Napenda vile makwela
dope, I want from the top. Whoa.
Dojo mame, dojo, dojo mame, dojo mame.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa.
Dojo mame, dojo, dojo mame, dojo mame.
Yo, let me talk about society commenting. Cause all of them are
doing it.
Yo, okay, yeah, yeah.
DJ Bunduki.
How is that? Singo moto moto kama za taichi anawasha moto bila kibiriti ah, I say who nani aliumba saichi singo moto moto kama za taichi anawasha moto bila kibiriti ah, mauta 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 ananipa mauta 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 ananipa mauta mauta mauta.
Huyu kwela mengi nasa kama misa kwenye kanisa na nifanya na feel at home. Amenipa mauta mukachumbari na kathalika na tambo watu kipata na chuo.
Anayelewa, 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 kila nani pia. Anayelewa, 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 style helicopter mikuju ya hewa.
Anahita papi na mwaga mali, na mpangia chitu naenda bali. Nimekubali, mindi onadi. Mina safisha.
Sikatai, maini kipenzi jaro. Sikatai, maina menipa familia. Sikatai, maina menipa kila kitu. Sikatai, lakini oh. Ya uleza huu, nani aliumba saichi. Stingo moto moto kama za taichi. Anawasha moto bila kibiriti. I say
this is DJ Bunduki.
Oh no no no, utokalo. My sugar baby, banana na na. Una captivate my soul. Nikupeleke pana mama mama lo. Mommy carry a gold. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby,
oh no no no,
be my shooty shooty, keep it choro. My sugar baby, oh
no no no, sugar.
Stand wasami, na kupenda, bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Big on my own.
body deep, every day for me. I go smoke so many, drink go so many. Hey, jiggy, 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 yes, so I push it to be. It day last, buddy. It's a money go check, ma. Money long go, money long go, money long go.
Mele, 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 mele. But it not a use money for. I love for not no serious. I take a sign anyone. Mele, 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 mele. How much for my lulu with his socks? 170 million.
Jesus, I yo, tida da 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 da
da da da
da da da da da da da da da da da da
da da da da
da da da da
da da da da da da
da da da da
da da da da da da da.
They keep play with my money. The way you collect it from me, I want to romance your body. All of my romance so long. Oh my lady, oh my ma, oh my ma, oh my ma, oh my ma. I will spray you in dollar or your back back to send. Now you swear big, now I'm big, be oh, be oh, now you swear real, now I'm big, be oh, be. Take it for the sake of something, be oh, be oh. Where the keys are seen, I still be oh.
Jesus, try yo, tida da 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 da
da da da da
da da da da da
da da da da da da da
da da da da da da.
Bust in my cup. I just want to have fun. I know I worry too much. I know I worry too much. I don't need God at my phones. Me and my guys, they on soft. If you they hate, it no be my fault. But I wait for your love. Yo, I'm dripping. Blue water Fiji. Balenciaga Riki. Yours no one leave me. Show money for my guys like I been biscuits. We lit in. Push your peace on low key. Don't play with me, I do this. I no get competition. My enemy na saba. Now I gotta. Cause I no be lose guy. I no be lose guy. Really matter. Men steam out, inshallah. Start to the band. Keep my head up. People do say sometimes it seems very hard. I'm on me, my dream be my pocket filled with green salad. And my aim in me, I can give you my AT&T, man. No time for beefing anybody, no be waiting, bring me, come here. Yeah. I know life's best, I better pass me my cup. I just want to have fun, I know I worry too much. I know I worry too much, I don't need God at my phones. Me and my guys, they on soft, if you they hate, it no be my fault. I wait for your door, yo, I'm dripping. Well, what a Fiji. Balenciaga Riki. Girls no one leave me. Show money for my guys like I be in this case. We leave it. Push your piece on low key. Don't play with me, I do this. For yo, yo, for yo. The streets ain't got no love, no love. No matter what you do. Put them on to top. Even if say you want it, you want it. If you say how they want, you is in my soul. I say now you go. All in your Gaza before you stumble. I'm on me, you go high before he goes off. Universe, no life, oh. Take your time, brother, me no rush. I better pass me my cup. I just want to have fun. I know I worry too much. I know I worry too much. Don't they gather my phones? Me and my guys, they on soft. If you hate, it no be my fault.
It's your bunduki.
My latest formation. If you're sexy, go low, low. Fine, but for waiting some. If you want it, you low. Fuck with me, baby, don't let me go. Stop it, don't call me bro. They will live go, see, go. Baby, hello. She said, oh my lordy. Talking street, show me walking. Passion, my body. The pay money change, I go show. Electro food, you know, fetch you. The last always say, my God, who did change you? Come and so. The pay money change, I go show. The soccer music, no fetch you. The last always say, my God, who did change you? Come and so.
pepe. You are pe. E je ko lo pe.
O fe mo bi mo se je.
Omo ya mi lo de vet. E so fun ko stop se pe. Omo lo mo ni bolo ti mo na. Ise kekere o wa la la.
Wale wale. Wale pa.
Tewi tewi.
One day, million dollar, Luna dollar, no be small smart dollar, no be young dollar, Donna dollar, I want young dollar, three come, I look big, come up, oh, that dollar, stay close to me, my baby, you are getting my dollar.
Let me, baby, you wash out my lady, whenever you ready, you wash out to pay me, anything go perfect, but you go raw or lala, go back to cover, no fair. I don't see the labe, labe, labe.
You don't need change up for sure. Electro food, you love the job. And I saw wasted in my book. Brody said, you were passed. The money change up for sure.
Money, so
go busy. I'm on the
money.
I saw wasted in my
baby. Tell us who
you were passed.
If you feel it, babe. You are bad. It's a cool of bed. Of a money, who shaped it. I'm a yummy, no day fest. It's a full ghost of shit, babe.
Superstars Entertainment.
let me when you move like that on me. Let me don't stop, don't talk, just feel, let me. Right there, move. No stress, no rules. You're always talking, I'm cool. Low lights, one dream. Your body moving on beat, slow.
Say you feel it.
I feel it.
Say you ready.
I'm ready.
Let me
be. Let me. Slow on me.
Let me be.
Tonight, we free, no sleep.
Sonia.
Zagabek, ufuna imali yakhe angithi wena bolokuthenga idatha ngithi wena lokho kumnanda ngithi Tell Kobe and I'll end the name.
Sayikhuza le nto kuseseyeli ndoda.
Hey, what?